dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro ni Etienne Karekezi mu kiganiro dusangire ijambo uyu munsi. Ikiganiro duhi ijambo mwe mwese mukurikira radio Ijwi rya Amerika. Ikiganiro tubaho urubuga mukavuga imibereho yanyu, mukavuga ibyo mukora, mukavuga uko ibintu byifashe aho mutuye, aho iwanyu, aha ndavuga mu muryango wanyu, ndavuga mu kagari, ndavuga mu murenge, ndavuga mu karere no mu ntara, yewe naho ku mashuri naho mukorera. Hari byinshi mwageza kuba twumva buri munsi tugasangira ijambo. Turanyarukira uyu munsi mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, ni mu murenge wa Nyamyumba, aho abaturage bagera ku 140 batakambira ubutegetsi kubera icyo bita akarengane. Ariko kandi kugeza ubu abaturage bagaragaza ko n'inzego z'ubutegetsi zitigeze zihagurukira ikibazo cyabo. Twatumiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi
ni Donati Harerimana.
Turagusuhuje, uraho Inyamyumba Donati?
Yego turaho.
Twatumiye kandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi n'undi muturage w'Inyamyumba, watwibwira nawe?
Nitwa Didasi Ndagijimana.
Urakomeye cyane aho mu Burengerazuba?
Nta kibazo, ni ibisanzwe.
Uruti nta kibazo, ni ibisanzwe. Ariko uri umwe mu baturage bagaragarije inzego zinyuranye ko mufitaho ikibazo cy'amasambu. Didasi, ikibazo mufitaho Inyamyumba ikifashe gite?
Ikibazo dufite hano Inyamyumba ni ikibazo cyatangiye mbere yuko biza uyu mwaka kutangira, ni kuvuga ngo kwamburwa ubutaka. Tumaze kwamburwa ubutaka, uhabwa n'abari bagize umuryango Munyegomba Apollinaire, nawe ahari igeze nyuma haza andi mabaruwa amwe tuze kaye adesha ubutaka turabushyikirizwa. Nyuma bigeze ku 5 z'ukwa mbere 2014 haza kuza umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburengerazuba witwa Jabo Paul, yiyitirira ko ari guverineri w'intara y'Iburengerazuba. Haza mu nama twicazwa aho hitwa ku mashuri abanza ya Rubona. Nuko tumaze kwicazwa ubwo nibaye ngombwa ko nyine batubwira ko ubutaka tugomba kuburekura, haza kuzamo kugira abaturage bamwe babazibazo batarifitemo n'uruhare cyane, batanafitemo n'amasambu. Haza kuza uwitwa Zungu bamufata mu kirama mpingu baramwicaza, yaje gufunga iminsi 3 yari ku cyumweru. Bukeye ku wa mbere bongera bakoresha inama ku kagari bumvikanisha ko ubutaka bugomba kurekurwa. Nibwo waje kuzamo procedure yo gutera inda mubwiye kugeza ku tariki ya 15/2014. Ubwo nibwo twaje kumva ikibazo cyaje kuzamuka kijya ku maradiyo menshi, kijya no kuri Radio Flash FM. Ubwo nyuma ibibazo tubona birahagaze, ariko none ugeze uyu munsi wa none abaturage baracyafite impungenge z'ubutaka. Nubwo barimo guhinga ariko baracyafite impungenge z'ubutaka, nuko ikibazo kitarakemuka.
Ikibazo ntikirakemuka Donati. Icyo kibazo cy'amasambu mukomojeho muvuze amatariki ejo bundi, Didas avuze amatariki ejo bundi, ariko iki ni ikibazo mu nyandiko mfite hano imbere. Ndabona ibaruwa y'uwari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Amajyambere ya Komini no Gutuza Abantu. Ni ibaruwa mfite ebyiri, ahubwo imwe yanditswe tariki 31 y'ukwa karindwi 1997, indi yandikwa tariki 14 z'ukwezi kwa 10 1997. Hashize imyaka hafi ningahe 16-17. Iki kibazo mu by'ukuri cyatangiye gite Donati? Usubiye inyuma gatoya, mwari mufite amasambu mutuye aho Inyamyumba, intandaro yaje kubiyihe?
Bo, aya masambu rero ngeweho ndacyari muto cyane, navutse 1970. Nasanze amasambu ababyeyi bacu batu. Bo, nyuma yuko habaye Jenoside abantu bagahungira muri Zaire, abari barahunze muri 1959 baje kuza batura hariya, rero bahita bajya mu masambu bavuga ko yari ayabo.
Uravuga muri 1994?
Muri 1994 juste ubwo mu kwezi kwa 7 mu matariki ya nyuma. Nuko ubwo amaze kuyafata rero aho abantu bahungukiye mu Kivunge muri 1996, basanze amasambu munyegomba afite baza kwandikira ubutegetsi bandikira president wa republika yari nyakwa pasteur Bizimungu bamutakambira mbese berekana akababaro k'abaturage icyo gihe basinye ari abaturage 140 nuko bamaze kwandika rero izibaruwa zigeze ahantu hose kuko batanze amakopi kwa president wa republika vice president ministre w'intebe n'andi hose nuko wari uwo byari mu nshingano ye yaje gusubiza yandikira prefe amusaba ko ayo masambu yahabwa abaturage barubona uko bari 140 n'icyo gihe ariko ubu bamaze kubanga 300 barenga nuko ubwo rero prefe yanze kubishyira mu bikorwa bandika ibaruwa ya kabiri ubwo habayeho ivugurura ry'ubutegetsi prefe wari uri havaho hajyaho uwitwa kapiteni Mwirwa Jean Baptiste niwe waje kuzaza kutegeka burugumesiri wari uhari Nyamiyumba witwa Kabayiza kuduhesha guhesha abaturage ayo masambu nyuma rero yuko ayo masambu ahawe abaturage munyegomba ndiyanyuzwe yaje kwibuka inzira y'inkiko arega urubanza RC 856 bar R3 98 mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Gisenyi urwo rubanza rwaje gusomwa rwasomwe kuwa 12 z'ukwa 11 1998 rusomwa ko Kazavio atsinzwe ko ni mbese wasanabwa umwahagarariye abaturage haje kubaho ijurira ajurira mu rukiko rufata imanza abayivugurura ry'ubucamanza barugarura mu rukiko rukuru urugereko rwa Musanze ubwo urubanza ruraburanwa ruza gusomwa tariki 27 z'ukwezi kwa 6 2008 Kazavio atsinze.
Kazavio niba kugira ngo twibukiranye neza Kazavio ubwo niwe ruhagarariye abaturage 140 bose
byagaragara ko ari ubahagarariye ariko ageze mu rukiko aza kwiburanira ku giti cye ariko nanone ashingiye kuri aya mabaruwa yari yanditswe karame
ubwo Kazavio yaburanaga nande
ngo yabanje bwa mbere mu rukiko rwa mbere rw'iremezo rwa Gisenyi yaburanye na munyegomba bihagararaniye nyuma munyegomba aza gupfa urubanza rusigira uwo bitaga Rukenga Ferdinand nawe aza gupfa urubanza rujyamo Musafiri Ntwari Julien ari nawe ukuri ahagaze mu uyu munsi nuko ubwo rero uru rubanza rwo mu Ruhengeri rwo ni RCAA 02-21-06 Musanze nuko ubwo rero uru rubanza rumaze kuburanishwa byabaye ngombwa ko munyegomba atsinzwe yaje kurusubirishamo ingingo nshya nabwo urukiko rurongera rutegeka ko atsinzwe kandi ruvuga ko kumwisho hasi haryanditse ngo rukizwe uyu munsi bandikaho ngo turi butaburanye bombi kuri urubanza rutajuririrwa cyangwa rusubirishwemo
noneho se
hari
reka duse nk'abacumbikira aho ngaho noneho Donati ama nkugarutseho gatoya Didasi kuva urwo rukiko rwemeje iyo ngingo ko urubanza rurangiye ko rudasubirishwamo inzego zishinzwe kubahiriza ibyemezo by'inkiko zarabyubahirije byagenze bite
murakoze cyane nyuma yuko rero ibyo ngibyo bibaye ni Donati
gato cyane Donati hamatiye kuri Didasi
yego nyuma yuko ibyo bibaye uko hajyagaho urwego habaye decentralization barayishaga ndibashaka kwerekana ibyemezo by'inkiko bakabwira umutegetsi ko bambuye amasambu yabo ku gitugu ariko umutegetsi umuyobozi wababwiyeho yabonaga izi mpapuro z'ubucamanza agahita abona ko ibyo bintu atabyinjiramo kuko bo bazaga babeshya ko ibintu ari ibyabo ko byabyambuwe mbese ku gitugu ko ari ibintu mbese byabaye ngagahato
noneho Donati reka gato hinaho ngaho gato ya Donati hinaho ngaho hanyuma Didasi urwego rwagomba kubahiriza ibyemezo by'urukiko ntago rwabikoze
ngo urwego rwagomba kubahiriza ibyemezo by'inkiko ntago byabaye ngombwa ko rubikora ni ukuvuga ko abari basa twembi twari dusanzwe dufite amasambu ni ukuvuga ngo twakomeze kuyagumana n'ubundi kubera ko twari dufite inkiko bitwemera kuyagumana ni ukuvuga ngo hagomba gutegerezwa yuko abo ngabo dusa n'aho duhanganye nabo tuburana amasambu yenda bagira ahandi handi urundi rwego bitaba yaba ngombwa yenda tukazagaragara ko dutsinze tukazanwa muri abo masambu bibaye ngombwa rero ko batagira urundi rwego rwitabazwa nuko ngo twagombye kwakomeza kuzimana amasambu
Didasi hari ikindi Donati ahubwo Donati hari ikindi wongera kuri ibyo bisobanuro Didasi atanze
icyo nongeraho nuko abagombye kubahiriza amategeko bisa n'ahari bo bayica nkana kubera ko tariki 5 z'ukwa mbere uyu mwaka guverineri yatumije inama ariko twatumiwe ngabaturage tuzi ko ari inama isanzwe dutumirwa saa 2 ariko ikibabaje nuko yageze saa 10 aho ku mashuri abanza yarubona mbo bisa naho bibaye igitugu ku buryo n'umuturage yaravuze ati none ko ari mapuro abaturage baburaniyeho mwazi rebyo amusubiza ngo mbese aba baturage bose barenga 140 ubajyanye mu ruhengeri mu rukiko izo manza zazashya mu myaka ingahe ariko ndani impamvu yenda gutuma dusubira mu rukiko ko urubanza rwarangiye none rero ahubwo yewe icyo nakongeraho nuko abari bakwiye kubahiriza abo butegetsi nyubahiriza tegeko bakagombye kubahiriza ibyo ubucamanza bwakoze ahubwo bakora ibitandukanye n'iby'ubucamanza numva aricyo nakongera ko byibura nabo mwazababaza niba batagomba gukurikiza impapuro z'inkiko ko bakora ibyo bakuye mu mutwe
ndabyumva Donati ubu tuvugana ni mu kwezi kwa munane hafi kuri hafi gushira kugeza ubuse inzego zibanze zegereye abaturage ndavuga navuga murenge navuga akarere uvuze kuri guverineri waje muri iyo nama akabaha ibyo bisobanuro ariko mu mugira muti ntibyatunyuze ubu nta rundi rwego rwagira icyemezo rufata kijyanye nuko icyemezo cy'urukiko cyakubahirizwa kugeza ubu akarere kakoze iki cyangwa se umurenge hari cyo ubikoraho kugeza ubu kuri itariki Donati
kugera uyu munsi nta kintu bakoze kuko n'ubundi guverineri aza yari na vice mayor ushinzwe ubukungu nyirasafari Rusinerashe hari executive w'umurenge wa Nyamyumba n'abandi bayobozi rero byumvikana ko uwari wakuriye niwe wafataga ibyemezo badashaka kurengaho rero ni ukuvuga kugera uyu munsi ndakindi kintu kiragakorwa nda n'icyo bashobora gukora keretse bagitegetswe n'uwo bakuriye
none turebye aya masambu Didasi ubu abaturage 140 baho muri Nyamyumba rero ahubwo Donati yavuze ko barenze bari hafi 300 ayo masambu ntimuyahinga ntacyo muyakoresha araho gusa cyangwa byifashe bite
bo ndabanza gukosora gato aho yavuze yuko ari byo kigeze ushinzwe ubukungu n'ibyo kigeze ushinzwe imibereho myiza y'abaturage
nta kibazo
mbo amasambu yo ubu ngubu twebwe abayafite tuyarimo n'ubu ngubu turacyatunze turayahinga ubu gihe kinga cyageze nta kibazo kindi dufite ubu twatangiye guhinga
Donati nta kibazo mufite uba masambu na yanyu nta zindi mbogamizi nta zindi manza
bo ngewe imbogamizi mbona zigihari kuko ubu amasambu turayafite mu byukuri ariko nguriya hari umuntu ufite bara yitwa Inzuroge yagiye gusora icyangombwa cy'iki butaka baragifata ubukiri mu karere ka Rubavu ngo aho hantu hari mu makimbirane ubwo byumvikana ko ubwo butaka nubwo tubufite dusa n'abazamu kuri bwo ariko nda priorite yuzuye tubufiteho
none icyo mwumva se musaba inzego zishinzwe kubahiriza ibyemezo by'inkiko cyangwa se zishinzwe kubahiriza imibereho myiza yanyu icyo musaba tuvuge nka intara akarere cyangwa se umurenge ni iki Donati
icyo dusaba nuko twagira uburenganzira bwuzuye kuri ayo masambu noneho wenda uwayagira ikindi kibazo akayoboka inzira z'ubutabera ariko twebwe kugera ubu twumva bakaturekeye uburenganzira bwacu tugatunga amasambu yacu ku buryo burambuye tutikanga
muri make niba mbumva neza Donati na Didasi muragira muti ikibazo cy'ayo masambu mwari mufite cyarakemuwe ariko haracyarimo akabazo kuko mwayagiraho uburenganzira busesuye
muri make ni Didasi ndabwo icyo kibazo kirakemuka neza kuko ni ukuvuga ngo aho dutuye muri bubona niba twarabaruye bikabyitwa ko tugomba gusora ariko uyu munsi wa none kuva kiriya kibazo cyavuka tukaba tutemerewe gusora kandi mu gihe tutarimo gusora nimo turabarirwa inyungu z'ubukererwe z'ubutaka nibaza yuko niba turimo tubarirwa inyungu z'ubukererwe bw'ubutaka ni ikibazo kiri hagati yacu twebwe abaturage na leta kuko ni ukuvuga ngo iyo batangiye kujyamo inyungu z'ubukererwe birumvikana yuko biba bigaragara ko twagandiye leta kandi none ikindi kindi twe tutagandiye leta twe turemera gusora ubutu turemera gusora umusoro ku bukode w'ubutaka kuko twashyizwe mu mujyi ariwo gazi uyu munsi niba tutemerewe gusora biragaragara ko turi bigande tukorerwa inyungu z'ubukererwa irimo turaterwa amapenaliti y'inyungu z'ubukode ikindi kindi kandi nanone ni ukuvuga ngo niba yenda ngubu turi muri sezo y'abana barimo barasubira mu ishuri tuzi ko inama y'umushyikirano nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame umubyeyi wacu ya yabonye mu rwego rwo kuvuga ko uburezi butagenda neza kubera ko n'ubundi abana batabona uburyo bw'imirire buboneye. Icyo ni ikivugo kimwe cyari cyatanzwe mu nama y'umushyikirano, harimo ifatwa y'icyemezo bavuga ko abana bo muri 12 na za 9 bagomba kugaburirwa. Ariko twe nk'abaturage uyu munsi wa none niba tudafite ubushobozi bwo kuba twagira gute twabona amafaranga dukuye mu mifuka ako kanya, bagombye kuba twahabwa uburenganzira kuri ubwo butaka tukabukodesha nk'uko natwe tubukodeshejwe na Leta. Ariko uyu munsi wa none ubwiye kubukodesha arakubwira ngo banza tugende tujye mu biro by'ubutaka bigaragare ko ubutaka ari ubwawe, twageramo tugasanga ubutaka atari ubwacu. Bigaragara ko uyu munsi wa none abana bacu barubwira ku mashuri bakirukanwa. Icyo twagombye kwitabaza ni tugifite by'ukuri nyirizina, birumvikana ko tugifite imbogamizi kuri ubwo butaka.
Abakomeje kutwumva ni Ijwi rya Amerika hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, n'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro Netiene Karekezi. Kuri iki kibazo cy'amasambu y'abaturage bo muri Nyamyumba, twari twifuje kuvugana n'abayobozi b'inzego arizo murenge, iz'akarere cyangwa se iz'intara, ntibyadushobokeye. Twagira ngo tuvugane nabo badusobanure neza aho bageze bakemura iki kibazo, cyangwa se niba hari n'undi mwanzuro wabonetse. Muri uyu mwanya dukomeze tuvugana na bamwe mu baturage ba Nyamyumba bahuye n'iki kibazo cy'amasambu. Mwabanza namwe kutwibwira.
Nitwa Bugenimana Tanzania, nabanuye i Rubona
mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba.
Muraho
cyane Atanazi.
Muraho, turakomeye.
Akomeye ni kwi ni gihe cy'impeshyi, birumvikana mufite n'akazuba keza aho irubona.
Ara akazuba karinganiye.
Kandi murejeje. Mwejeje iki aho Inyamyumba?
Inyamyumba ati turi kurya ubugari, Inyamyumba ati niyo yezina.
Mukomere cyane, ndumva nta kibazo mufite. Twatumiye kandi hano mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi.
Musabimana Gatari, ndabanuye mu mudugudu wa Butotori, akagari ka Rubona, umurenge wa Nyamyumba, akarere ka Rubavu.
Ndagusuhuje Gaspari Musabyimana, nawe urakomeye?
Turakomeye buhoro, tubunwa.
Nawe Myumba Tireze?
Myumba Tireze rwose, butuka kujya ubugari nta kibazo.
Ni ubugari nta kindi?
Ubugari bwareze, n'ibishyimbo birera, nabyo byose turi gufatanya tukarya tu.
Tuvuganye Gaspari Musabyimana kubera ikibazo cy'amasambu aho kimaze iminsi kivugwa, ariko nguhereyeho Atanazia, iki kibazo cy'amasambu aho mutuye watangiye kucyumva ryari, ku muryango wawe ni ikibazo giteye gite?
Ikibazo kimaze igihe kirekire cyane.
Ni ukuvuga iki, ni imyaka n'amezi?
Imyaka harashira nk'imyaka nka 20 kidutesha umutwe, tugafungwa, bamwe muri twe bagafungwa tuzira amasambu yacu, nuko tukaburana ejo bakongera bakajurira bakajya ahandi, bakongera tukaburana tukatsinda. Byageze aho ubwo yaje kuduha ibarwa iduhesha amasambu yacu, nuko mayari kubakomeza baraburana
Abo twavuganye banyuranye barasobanura ko ikibazo cyageze mu nkiko zinyuranye, hanyuma mwe abaturage mugatsinda abantu bifuza kugira ngo babake amasambu yanyu maranye igihe. Ubu amasambu yanyu muyisanzuramo, muyafite uburenganzira buhagije, nta nkomyi?
Amasambu tuyafite ariko bisa nk'aho tutanayafite.
Reka twumve Gaspari gatoya.
Akaba afite ikibazo cyo kugamba agurishe agasambu ke kamurenganure, kamurengere ikindi kintu ashaka gukora nko kubaka inzu cyangwa se kurihira abana amashuri. Iyo ugurishije mugenzi wawe muyo mugiye guhinduza ubutaka, icyangombwa baragifata, ngo byo ngibyo ngo ntabwo ngo biri mu makimbirane ngo ntibigomba kugurishwa.
Abo ni bandi bagifata.
Rero aho niho dufite niho dufite ikibazo mbese nyine dusa naho atari ibyacu.
Nta kibazo Atanazi, ihangane gato Gaspari, wowe nkugezeho kugeza ubu ikibazo ufite ku isambu yabaho ni ikihe?
Ikibazo dufite ni uko abo tuburana duhora turatsinda buri gihe mu nkiko hirya no hino, kandi na mbere y'uko twe tubaho abakurambere bacu bakaba barabatsinze matore batu tukaba twazigaragariza ubuyobozi bwose, tukazigaragariza ari ubuyobozi bw'akarere bwarabibonye, hari n'inyandiko banyandikiye bazinsaba ndazibaha, ariko buri munsi uko inama zibaye niko baza badutesha umutwe ngo tuve mu masambu tugire dute.
Abo ni bande baza?
Haje ngo ni executive w'intara, ubwo we yaje bitewe n'uko nayo mfite akazi kibungo sinaboneka, ariko ngo ababonetse babateye ubwoba, haba nabo bakinyesha inyandiko bidashoboka, haba nabo afungwa. Ubwo ku biro byose rero akaba ari imbungenge dufite kuba umuntu twarabatsinze adufite matorewo bemera ko amasambara yacu tukaba twarabaruze dufite ibyangombwa, ariko tukaba tutakigira ubwisanzure ku buryo buri muntu ashobora kuyakoresha icyo ashaka.
Ko Gaspar, niba taramaze imwe cyangwa se amagambo ajya abaho ntabwo wari uhari, uravuze ngo hari abantu basinyishije impapuro zitabaho abandi barafungwa, izo mpapuro wumvise ni izihe?
Bo hari ngo witwa Tekniki Manageriye ngo bamusinyishije bavuga yuko ngo hari impapuro ngo agomba kuvuga ko zitagira agaciro, izo mpapuro bamusinyisha bamuteye ubwoba ku buryo n'abaturage ubwabo batashye bafite ubwoba, reba inama irangira saa tatu za nijoro.
Ari nijoro?
Saa tatu za nijoro ngo nibwo bari kuri abaturage.
Ariko se ubu tuvugana Gaspari, ubwoba bwararangiye?
Ubu ubwoba buri ngaho bwarangiye, ariko ikibazo dufite kugeza ubu ni uko nk'uko twabikubwiye amasambu turayafite, twafite n'ibyangombwa byacu bya burundu, ariko ngiyo umuturage agize ikibazo cy'ubukene haba ku munyeshuri, haba gushaka mituweli, haba mu bundi buzima ng'amazindi ashaka kunyurura, iyo agurishije icyangombwa kigera ku karere akagifunga. Kandi ingenzi y'uko ibya ari matore wumvika inyandiko nandikiwe n'umuyobozi w'akarere ansaba impapuro zose tutungiyeho umutungo wacu, naberetse matorewo z'imanza zabayeho mbere y'uko mugomba nkunga ngo tuburana ntabitanze mbereka matorewo azabayeho na nyuma urukiko rukuru rwa Ruhengeri rugerekaho ngo uru rubanza ntirugomba kubibwa cyangwa rusubizwemo, ariko bakanga ibyo bakabirengaho, sindi icyo bitwaza kugeza ubu ng'abayobozi, kandi bakaza kubitwaka nta matorewo bafite n'imwe ivuga yuko hari ikibazo ibaho.
Icyo ni ikibazo mwese mugarukaho, niba byumvikana neza birumvikana kuba twumva, ntitwashobora kuvuga n'abaturage bagize ku ijana n'abandi cyangwa se magana ngo bishoboke kuri radio, ariko aba ni bamwe mu baturage twabashije kuvugana nabo. Atanaziye, nkugarutseho wowe, nawe ikibazo cyawe wumva kikuremereye ku isambu yawe ni ikibazo kiri ku rwego rw'umurenge cyangwa rw'akarere cyangwa rw'intara, ni hehe?
Icyo kibazo cyanjye se ikibazo cyanjye ko cyageze mu rwego rw'intara hose ntaho kitagera.
Dumva usa nk'uvuga nk'aho wumiwe.
Twahumiwe kuko ntiwagira ntiwakenera ikigurisha ndetse no kujya nko kubyiburesha, nk'uko buracyaba bakajya kuzunguka amasambu ngo babahe amasambu yabo ku ngufu sinzi ibiki, nuko bakadukoresha amanama nk'uko ugasanga mbese bikabayobera n'abayobozi b'ibanze bacu bakibaza icyo bakora, kandi badafite matorewa ibahesha amasambu bikabayobera. Uretse rimwe niho guverineri yigeze kuza bazana n'abasirikare n'ibiki byose, nuko abaturage babahindisha umukitsi cyane birakomera, habamo n'abafungwa, nuko bagenda bavuze yuko bazagaruka baje kubitanga. Ubwo noneho nibwo twagumye kuyambaza abantu kugeza na n'uyu munsi turacyayafite, ariko nta burenganzira dufite bwo kugira ngo tube twagurisha ibyacu umuntu ntibakenye cyangwa ashaka kubaka inzu yenda ngo agurishe.
Ariko se Atanaziye na Gaspari, ibyo muvuga by'abantu batera ubwoba abandi ni mu Rwanda? Nzi neza ko u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, ku buryo nta muntu waza ngo atere abantu ubwoba cyangwa se ngo ibyemezo by'inkiko nk'ibyo ngo ntibyubahirizwe mu nzego zo hasi. Ibyo muvuga ni ukuri?
Ibyo nibyo bima izuba riva, ntabwo ari ibintu biba bihishwe. Iyi nama ihamagajwe izuba riva ku manywa nyaruhanga, abantu ingeri zose zagiye muri iyo nama kugira ngo be byaroroshye twigeze kwandikira radio flash nuko bisa nabo byoroha boro ariko byabaye ku manywa izuba riva
mu Rwanda
hanirubona inama yabereye ku mashuri y'i Rwanda.
None se nk'iyo mwumva ko hari amategeko n'uburenganzira mufite bibagenga, ikibazo niba nyumva gisa nkaho cyakemuwe ariko kitarakemuwe, ubu uretse kuvugana kuri radio, urwego mwumva mwakwiyambaza mugira muti twakwiyambaza urwego cyangwa se umuntu runaka mwabigenza mute? Gaspari,
murakoze cyane twewe n'abaturage. Ubwo icyo kibazo cyabaga twanditse amabaruwa menshi asobanura ikibazo cyacu, twandikira ubuyobozi bw'intara ndetse n'ubw'akarere kuko tukabiha muri minisiteri Kigali tugaragaza akarengane dufite. Ubwo aribwo meya yanyandikiraga inyandiko ivuga yuko mbaha izo mpapuro, mvuga yuko ibyo byangombwa dutungiye amasambu yacu. Ubwo byose yaranyandikiye inyandiko ofisiyeri na n'ubu ndayifite, nanjye nandika indi ofisiyeri bansubira ko babibonye. Ariko nyuma ya mutangazwe n'uko nabonaga bampagara mu manama hirya no hino, nuko nayo mfite ndi gukurikira kaki kibungo kimboneka, ariko impapuro zikangiraho na n'ubu mfite bimpamagara nitari ku karere ubundi ngo nitari kuri polisi. Niba ibintu byaranzwe n'indiko ko hari ikindi mwanzuro wa polisi wafata turutse mu yigometse hari ku mwanzuro w'urukiko, ubwo rero kubw'ibyo ngumva yuko ubwo hari ibintu bijyanye n'iterabwoba ahubwo bakagombye kurangiza imanduko zacu. Kuko ngubu dufite urubanza rwaburaniwe rwo mu rukiko rw'igihugu, na n'ubu twarabashatse abo twaburanije turangiza urubanza batwishyura amafaranga twabatsindiye twarababuze. Ubwo rero kubw'ibyo tukabona ko twe n'ubwo ari ugushaka ndetse tukabura aho twerekera, ahubwo nkamwe rwose nk'abanyamakuru ikibazo cyacu ntagitanga kigasobanura.
Ikibazo cyanyu ubu ndumva cyumvikanye, hari benshi batwumva muri uyu mwanya, ndibwira ko nabo gishinzwe. N'ubundi twari twifuje kuvugana n'abayobozi b'inzego zirebwa n'iki kibazo, ariko cyane cyane abo mushyira mu majwi ariko ntibabonetse. Hanyuma Atanasia, nawe nagira ngo duse nkaho tukwanzuriraho, wowe ikibazo cyawe urumva urwego wakwiyambaza ugira uti ndumva uru rwego cyangwa se ubuyobozi bwahanaha bwakemura ikibazo cyanjye, ni ubuhe wakwiyambaza?
Aho bigereye aha inzego zose twazinyuzemo uretse muri minisiteri z'ubutabera niho hasigaye gusa, nibo baturenganura namwe mudufashije, naho ubundi nta ahandi hose twarahanyuze.
Ndagushimiye cyane. Twe ntabwo turi urwego rw'ubuyobozi uretse kubaha ijambo nk'ubu tukaganira, kandi twizeye ko namwe kubatwumva aho muri hose ko inzego z'ubuyobozi cyangwa se abashinzwe kubahiriza ibyemezo by'inkiko batwumva muri uyu mwanya, ko twiteguye kubaha ijambo nabo bakatubwira uko iki kibazo cy'amasambu y'abantu barenga 100 mu karere ka Rubavu muri Nyamyumba ni mu ntara y'Iburengerazuba ko nabo bagira icyo batubwiraho. Ndabashimiye rero.
Murakoze cyane.
Nibyo rero ibivugwa Inyamyumba mwe mutwumva. Ariko kandi birashoboka ko ikibazo cy'ubutaka n'amasambu kitari muri kariya gace ka Nyamyumba, ko ahubwo aho mutuye namwe mushobora kuba mufite ikibazo kireba amasambu yanyu. Mbibutse gusa ko ntitwabashije kuvugana n'abayobozi b'inzego zinyuranye ngo badusobanure neza iby'ikibazo, cyane ku bijyanye n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda. Ariko kandi icy'ingenzi ni uko abantu bumva amategeko uko ateye n'ibyo ateganya, noneho n'abashinzwe kubahiriza ibyemezo by'inkiko bakabishyira mu bikorwa nta kubangamira abaturage, nta kurengera uburenganzira bwabo nk'abantu, nta kubatera ubwoba. Mwese kandi ndabashimiye. Kuri mikoro hano i Washington ku ijwi rya Amerika, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.